It's Baha.
Wallace Boy.
Destroying hands. I'll make a better community.
One love.
Through peace, we shall make it. Taka kila kona matatizo ya tuku masuluhisho sikuwa vitu Tushikane mikono tuijenge ya tutana Amani, amani twai taka kila kona matatizo ya tuku masuluhisho sikuwa vitu Tushikane mikono tuijenge ya tutana Kwa amani, ili tuweze kwenda mbele Tushikane sote, mwombe Mungu atusaidie
Kamili watana na tetea zetu haki na huru Wa mwana tana tuashinda tukipambane we siku We mchana mwana tana kujituma milele kuwa imara Kwa ishara za upendo tabasamu to be happy Barabara bora tunashukuru Hada hospitalini emola utunusuru Kwa amani Unipeze kwenda mbele Tushikane sote Mwombe Mungu atusaidie